Bebe, si unajua na kupenda, ila moyo wangu mdogo, usije panda kabasikeli. Oh baby, penzi usije nipemenda, ukanipa kisogo, wakaja kunikejeli. Wendo switi, masheri koko, utampipi, mapocho pocho, kitandani kuchi, kocho kocho,
kocho kocho,
rana ziki, msoto msoto,
msoto msoto.
Hey, penzi tuchunge chunge singie shetani, wapiga soko vibunge wakabarazani. Wenye domo chuchunge Mungu awalani, fitina za watunge tu kwa minjiani. Usiende
far away, far away.
Wanaona donge hao,
watazame wanaona.